y'all know what it is. In case you wanna know, I'm going by the name Royce Dad, you know. Yeah.
Hey, DJ Maggie. Acha waseme, sinani na we. Acha tuseme, tuachani kamwe. Acha waseme, sinani na we. Acha tuseme, tuachani kamwe. Mina mina ripanga yue, ni manani sasa yue. Waja watingirie,
waja watingirie.
Mina mina ripanga yue, ni manani sasa yue. Waja watingirie,
waja watingirie.
Chacho chacho kachumbari, piri piri ndi mkombari. Tamu fani so kifani, akira ni natamani. Holiday, baby me na wewe. Kwanza tunafanana, pili tunapendana, kubwa tunaelewana. Kwanza tunafanana, pili tunapendana, kubwa tunaelewana. Acha waseme, sinani na we. Acha tuseme, tuachani kamwe. Acha waseme, sinani na we. Acha tuseme, tuachani kamwe. Mina mina ripanga yue, ni manani sasa yue. Waja watu.